Big name on the main stage. I say he chuck them. Anything they try me the game, you know what, but he chuck them. He chuck them. I say you chuck them. Whenever they try me the game, you know what, they chuck them. They don't try to take me down on the night. But all the time they try, they say me, I'm going high. Ask them now, I'm high on top of your day. I'm going high all day.
Choke, 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 choke